Yeah. Yo, THUG.
It's Trinity Jones, baby.
Hey, Nika. Are you listening? Yeah, tune in to your radio. Yeah, microphone check 1212. Yeah, Revelation Listra. Yeah, Umpawi. Check this out, fam.
Umpawi, umabweleza ufiti, ufiti ukabwela umaitana jidani, jidani chimaitana uchimo, uchimo ukabwela umazaitana imfa. Umpawi, umabweleza ufiti, ufiti ukabwela umaitana jidani, jidani chimaitana uchimo, uchimo ukabwela umazaitana imfa.
Umakukwecha kwecha kukusia mali pyata, mutu mulibata nkwaila kupasi kulibe, kumimba mali nkwelu hukulila nayo njala, ena nkumaona ngati mwina ndizadala, pena kumaganiza zongo dzala jinangwa, kunoletsa ngongwa paja chikumbutsa nchisanu. Umpawi umayambitsa kutamba, kaduka ndi nsanje, chitipa tunsanje, kutsamilitsa nkono zako bolo sangalale, kutsamilitsa nkono zako bolo dzidya nyama. Umabweletsa tsoka, minyama ndi kupana, mipe ndi kubayana, mitundu kusanga magolo kumalo lela ukwatiwana, kamba ka umpawi nanga achita motani, lela jera mfutso koma mao kalangwani, lela jera mfutso koma mao kalangwani.
Umpawi umabweleza ufiti, ufiti ukabwela umaitana jidani, jidani chimaitana uchimo, uchimo ukabwela umazaitana imfa. Umpawi umabweleza ufiti, ufiti ukabwela umaitana jidani, jidani chimaitana uchimo, uchimo ukabwela umazaitana imfa.
Usiku kamagona umalota zantendele, dzuwa likawalo gwade pasi upempele, atate wakumwamba chonde munditsogolele, pangani yacha kuja chonde mundiyang'anile. Ana akaziwa hama yambo yenda yenda, chifuka cha umpawi matupi yao benda benda, mabanja ama ngota ngati masewela pada, mutu chizungulile ngati una mwako jada. Kuyesa yeso sakati maganyi osateka, kuyesa yeso pempa koma zindu osakiela, wa umpawi alibe gao kuwatu olemela, mabwalo opempela sama pasidwa somwai. Umpawi nduka polo antuena sama ziwa, uma kakamila ngati wagwidwa padiwa, kupanda kuonjo kanditu umazala chinangwa, kupanda kuonjo kanditu umazala chinangwa.
Umpawi umabweleza ufiti, ufiti ukabwela umaitana jidani, jidani chimaitana uchimo, uchimo ukabwela umazaitana imfa. Umpawi umabweleza ufiti, ufiti ukabwela umaitana jidani, jidani chimaitana uchimo, uchimo ukabwela umazaitana imfa.